sukari, vile unanionyesha kasumbani, tako kali, figa hatari, living vidaloka bila worry, kuja nikupatie za ndani, matunda matunda kitandani, tena unilambishe asali, hatulali, hatujali, na uma na uma na uma, na nyuma na nyuma na nyuma, kwa moto nimesunda chuma, baridi, ijuma, kadunga, 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 inda inatangwa kujituma, simba ameguruma. Oh, love it how you jinjami, Kenya to Malawi, niko nawe unami, I'm taking you nyumbani. Love it how you jinjami, Lagos to Kigali, niko nawe unami, chasing your punani. Delicious, umepikwa na experience. Bad and bougie, bad and boozy. Secret ingredients. My life is never serious. Niliangukia comedian. She knows me well, I can tell. My encyclopedia. Mapenzi ya vishasha. Tukikula kishasha. Oh mama, ukipita mashallah. Unaniacha na tama. And when we get together, love it how you ginger me. Cairo, Hadi, Josie, niko nawe.